zscope.com.
Pano ndiri deka sinka kani zina ulo ndi pangono kuti chonchi unga choke. Siku ndivuta kumfeta deka kumbu kila planet na konza ine msozi umango keta. Watisira ndima mitu inaima kumbango fusa funza mafusa panda yango. Ndima mitu inaima kumbango fusa funza mafusa panda yango. Kumabaraka kala fondu nikuimbire kani wazisia nikuyalire chomwe chinachitika unikambire. Antu wako kamba zambiri peza phone book zanga nikuimbire kani wazisia nikuyalire chomwe chinachitika undikambire. Antu wako kamba zambiri peza phone book. Oh phone book your mama and papa afuna phone book. Oh peza phone book your brothers and sister afuna phone book. Oh phone book epro akuti upeze phone book. Oh, phone booth, I'm a lawi ya kufuna phone booth. Oh, peza phone booth, mafuso achuluka peza phone booth. Oh, phone booth, kumabana kakala phone booth. Nikuimbire, kani wazisia nikuyalire chomwe chinachitika undikambire. Antu wakukamba zambiri peza phone booth zanga nikuimbire kani wazisia nikuyalire chomwe chinachitika undikambire. Antu wakukamba zambiri peza phone booth. Oh, 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 peza phone booth. Tapeza phone book, bali zina zote ndifu na nifunse iwe tapeza phone book. Ambobo do tapeza ni phone book, ina wangunga peza ni phone book. Ine nda kusawa tapeza phone book.
Zscope.com.